Get free music on mdundo.com.
Bebe, hakuna mwingine wa kumuona na macho yangu. Oh, lazizi tuote mpaka kifo. Tunila umu kwa nende zengi. Everything I do it for you, my love. Oh, love, bebe. Okuzwa na rero kuwe mbeche. I wanna be with you for the rest of my life. Nataka kuwa na we ukikata ntakufa. Baby, yuma, tomato, sweet molembo, nimeleta upendo, yangu ujeno. Yuma, tomato, sweet molembo, no, nimeleta upendo, yangu ujeno. No, itondo ya mubiri kwange bigona. Ningo mwanu muto, ye wabisomba bigonza. Iyikwiye nyanika wamala wandikula mkwano wankunza ilavu wajitiza ntarakta mwamuga mkwano ndeze. Everything I do it for you, my love. Oh love, bebe okuzwa na rero nkuwe mbeche. Mulembo, no, imeleta upendo yangu wote, imeleta upendo, aban, baby, it don't really matter.